Sangwa mdistrikti ya mkono wawanja gide mubaka wabwe wechitundu chino echa mkono south mluchiko legwango lukuru honorable Fred Kayondo okubadu ukirira mubi obula mwebi enjigiriza sako na makubo binono bitu ukidua kukayondo wabada atalaga ebizinga kubizinga okuli Lugumba Nyanama nebirala mukawefwe gwaliko owokuwenja kalulu akana amazza mu parliament abatuuze ne bamulopera ebizibu ebibasomooza naddala bwe batuuka ku mbeera gye bawangaaliramu.
Kusaba omubaka eryato limu PDM batuwa miliyoni emu, miliyoni emu evaamu obwato obutono amagye ge bukuba obwato busatu. Wabule lyate erikirizibwa ku nnyanja baganda mwababeera ku lukalu temulaba mbeera mbi. Ffe tuli bubi ku eryate erigenda ku mazzi lye bakkirizaako ligenda mu miliyoni amakumi asatu. Wano okutandikira ku ssentebe nange gwe mulaba wano kubaze ndi mwavu sirina wadde kota ya ssente zera sisuubira zifuna olw'ensonga nfuna emitwalo kumi ofuna kumi ne bajja ne bakusaba emitwalo ana. Niba kusabe mitwala atano
amajiga tukuba amajiga tukuna nyanja yani tuhuli la Kayondo gali wadunga kukua kumuse nyanja yani
tulina ubuluwa jebe duwa lio government ni yatua ekatoke abantu wa basinga abamufuna ampola kebacha asura yofuna panado etakale lijanga ya government abantu bali esabalite kamaru walio gawe obama lukuke vela niba kusidi kogeni okule takala.
Mubaka Kayondo nga sinzira kubyakoze omuli okuyisiteeka eriranyisa okutulugunya abantu okusaka ambulensi y'okumazzi okubunyisa amazzi amayonjo bamuze mu palamenti asobole okugusa ebitannatuuka ategeezezza nti singa bamulonda wakulaba ng'akolagana ne gavumenti kulaba ng'ensonga zino zifuuka lufumo.
Kibwe nagezaako okwagala okuleeta ambulensi mukome ambulensi gyebaaleeta yafuuka buzibu nti ya sente nyingi kyava ku mubaka kusalawo okugamba nti abantu bateeka ambulensi ku lukalu ffe ez'amazzi zijja zitya ne ambulensi yafuuka kizibu kati n'enjiya nze Kayondo buli muluka okuli mukome kugendako eryato neyingeri nga kiri ekya ambulensi tukigendako bugenzi senga ebeera gye bayita emergency olwavudde ekatooke katugende Nyanama amazzi amayonjo ge tulina emise gye baagakoze wano tugenda kukola tutya bw'ogatta myende neeteeka ku kkuba eritugatta wali ne wano nsobola okugenda tukikwasaganya okuba nti bagenda ne batugamba nti nno bino bye tukozesa mu nvuba embi bo bennyini be babikkiriza ne biyingira mu ggwanga nga babitaddeko n'omusolo nze nasooka okukyogera mu paliyamenti ng'omubaka wa paliyamenti omulimu okusooka gwennina okukola omukulu kuyisa mateeka.